waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. goobta xafladda ayaa waxaa yaalay shan kuraas oo aan cidna fadhiyin oo loogu talagalay shantii askari ee la dilay. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu habeenkii waqti dambe uu soo jeeday si uu u qoro khudbaddiisa. waa markii 12aad ee madaxweynuhu u tacsiyeeyo bulsho baroor diiqaysa kadib toogasho dad badan lagu laayay.
I know that Americans are struggling right now with what we've witnessed over the past week. First the shootings in Minnesota and Baton Rouge, the protests.
waa ogahay in shacabka Maraykanku la halgamayaan halkan wixii ka dhacay asbuucii lasoo dhaafay. kow, toogashadii Minnesota iyo T Baton Rouge, dibadbaxyadii kadibna askartii halkan lagu toogtay, taasoo aan ahayn oo keliya fal qaldan ee uu ahaa nacayb midab ku salaysan. falalkaas oo dhan wayna dhaawacayaan, wayna naga caraysiiyeen. khudbadda madaxweynaha oo ahayd mid qiiraysan ayaa isku dheelitiraysay ammaanka booliska iyo hawsha fiican ee ay qabtaan iyo dhaliisha kala sooca midabka ee ka jira dalka Maraykanka.
As a society, we choose to underinvest in decent schools. We allow poverty to fester so that entire neighborhoods offer no...
bulsho ahaan waxaan dooranay inaanan si fiican u maalgelin iskuulo fiican. waxaan ogolaanay in faqri baahsan uu taabto xaafado dhan oo aysan wax rajaa ka qabin inay shaqo helaan. waxaan diidnay inaanu maalgelinno barnaamijyada dadka maanduuriyaha looga saaro iyo kuwa lagu caawiyo dadka dhimirka qaba. waxaan bulshooyinka ku qarqinay qoryo oo dhallinyarada ay uga fudud tahay ama u sahlan tahay inay gataan bistoolad halka ay ka gadan lahaayeen buug ama kombyuutarro. kadibna waxaan booliska ku niri, waxaad qabataan shaqadii shaqaalaha bulshada, waxaad qabataan tii waalidiinta, waxaad qabataan tii macallimiinta. madaxweynihii hore ee Maraykanka George W. Bush oo isagu deggan magaalada Dallas ayaa sidoo kale ka hadlay qalbi jabkii.
Too often we judge other groups by their worst examples while judging ourselves by our best intentions.
inta badan waxaan dadka kale ku cabirnaa intooda ugu xun halka annagu aan isku xugminno inteena ugu fiican. laakiin wuxuu madaxweyne Bush ka hadlay waxa mideeya Maraykanka.
Americans, I think, have a great advantage. To renew our unity, we only need to remember our values. We have never been held together by blood.
dadka Maraykanka waxay aniga ila tahay waxyaalo badan bay ku fiican yihiin. si aan u cusboonaysiino midnimadeennana waa inaannu xasuusanno oo keliya qayimkeenna. weligeen kumaanaan midoobin dhiig ama halka aan ka soo jeedno, ee waxaana mideeya hadafyada na mideeya ee aannu wadaagno. khudbooyinka ka horna kumaankun ayaa ka qayb galay tacsi shumacshid ah oo lagu qabtay bannaanka xarunta booliska ee magaalada Dallas. Genevieve Juarez waxay ku sugnayd goobta waxayna sheegtay inay markiiba dareemayso isbeddel fiican oo ka dhacaya goobta. waa dareemi kartaa isla markiiba markii dhacdadanu dhacday Khamiistii, waxaad dareemaysaa taageerada dadkii oo isu yimid. wax kastaa waa isbeddeleen, dareenka dadka ayaa isbeddelay, waana hubaa in wax walba ay hagaagayaan. saaxiibka mid ka mida askartii la dilay Mike Smith ayaa ugu baaqay muwaadiniinta inay isaga tusaale ka dhigtaan oo ay magaaladan ka dhigaan mid lagu wada noolaan karo.
I and those that love Mike the most choose to honor his legacy by choosing.
aniga iyo dadkii jeclaa Mike waxaan dooranay si aanu u sharafno waxa laga dhaxlay. waxaan doorbidnay in cara aysan meel mugdiya nageyn. taas beddelkeedana waxaan doorbidnay inaan sii wadno inaan u dagaalanno wanaagga oo aanan u ogolaan in shaydaanku guulaysto.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au xariijin soomaali.